Blog Talk Radio.
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro. RNC Viva!
Viva!
RNC Viva!
Viva!
Washington DC turabasuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za radio itahuka. Bakunzi ba radio itahuka rero nk'uko mubimenyereye kwa mbere ni umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Ubukene kubera iki? Kubera yuko umunyarwanda yahindutse nyagucuzwa. Nyarwanda nta kigira utwe, umunyarwanda nyine ubwo navugaga nyagucuzwa kuko acuzugwa utwe kugeza no ku buzima ye. Umunyarwanda yahinduwe ingaruzwa muheto na kariya gatsiko kari ku butegetsi, kariya gatsiko gatsikamye rwose umunyarwanda. Sinzi igihe umunyarwanda azakigobotorera, ariko byose birasaba ubushake, byose birasaba umurava n'ubushake n'ubwende, bityo abanyarwanda tukabasha kwigobotora kagatsiko kadutsikamiye imyaka ibaye 20 n'ingahe, bikaba bikomeje gutera inkeke. Umunyarwanda rero acuzwa utwe, umunyarwanda aramburwa utwe, umunyarwanda ntamajya namaza, umunyarwanda ntamashyi no mu mudiho, umunyarwanda arahondagurwa, umunyarwanda aracuzwa ubuzima, umunyarwanda baramwambura ubutaka bwiwe yarazwe n'ababyeyi be, undi agatsiko byose kakikanyiza kagashyira mu mifuka yako kakimeza neza n'imiryango yako. Ngubwo ubuzima rero bw'ubutindi nyine bwo gutindahazwa na kariya gatsiko ubuzima bw'abanyarwanda tubayemo, ngubwo nyine n'ubukene, imibereho mibi rero, imibereho mibi se navuga yuko se washyirwa mu butindi warangiza ukavuga yuko uri mu mibereho myiza, ntibishoboka. Ubukene nyine bujyana n'imibereho mibi, baragutindahaza, bamara kugutindahaza ukabanya kujya, nuko ubutindi nyine bukaza, amavunja akaza, bwaki zikaza, imisatsi igacurama, amavunja agatongora, nuko sinakubwira. Ubundi abantu usanga abanyarwanda bari kwangara, bari gusendera, nuko ngubwo ubuzima nyine bw'umunyarwanda wagiseseka muri ruriya Rwanda ruyobowe na kaga. Bakunzi ba Hadita uka rero, reka nikwizimba mu magambo tubirebere hamwe muri iki kiganiro, ubukene n'imibereho mibi y'abaturage. Yego,
urakoze cyane, ndagushimye. Urakoze cyane, ndagushimye kandi ndagushuhuje. Ngasuza na Serije mufatanye ku buhanga bw'ibyuma, ngasuza kandi abanyarwanda bose badukurikira baba mu Rwanda imbere mu gihugu cyangwa se hanze yarwo. Tugasuza kandi abo kibihugu abanyarwanda arenese aho bari hose ku isi, tukaba tubatashya cyane 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 abari muri Afurika. Tukongera kandi tugasuza abantu bose baharanira demokarasi, baharanira impinduka, baba abanyapolitike, abakora politiki cyangwa se abo muri sosiyete sivile, nabo turabashuje. Uyu munsi rero tariki ya 25/4/2022 turafite ikiganiro kigufi kigizwe n'ingingo enye. Ku ngingo ya mbere turareba ikibazo cy'abantu barokotse jenoside, abacikacumu ngo batangishwa amafaranga ya ejo heza kandi babwirirwa bakanaburara, barashonje cyane, barabwirwa bakaburara ariko bagatangishwa amafaranga ya ejo heza, kandi ntabwo ari bo bonyine, birumvikana ko hari n'abandi mu gihugu bakennye cyane, bari mu bukene bukabije, batangishwa ari amafaranga kandi batabasha kurya. Turareba ikirisha inyuma. Ingingo tureba ni ikibazo, ingingo turayijyanisha n'ingingo y'abarimu bo mu Rwanda bigisha muri primaire, bavuga ko ibiciro aho bihagaze ubu mu Rwanda batakibasha kubyigonda, birakabije, bavuze ko byarengeje urugero. Iyo ni inkuru nubayo mu gihe komu ko ibiciro by'ibintu by'ibanze, ibiribwa n'ibindi bintu by'ibanze ngo birakabije kuba birebire cyane, ku buryo umwarimu wo muri primaire asigaye ajya guhinga, afata isuka akajya guhinga, ubundi nta mibereho. Turareba n'indi mibare yerekana ukuntu abarimu bagenda batakazi bakigendera. Turebe rero icyo turibaza, Rwanda rurakora iki ko mu bindi bihugu hari ingamba zigenda zifatwa zo kurengera abaguzi n'abantu bafite ubushobozi bukeya, abantu bahembwa makeya, ko ibindi bihugu bigira icyo bikora, u Rwanda rwo rurakora iki ko ntacyo tubona bakora kugira ngo barengere abantu bafite ubushobozi bukeya. Ingingo y'abarimu bavuga ko umushahara wabo utakijyanye n'igihe kubera ibiciro byazamutse cyane, n'abantu barokotse jenoside bavuga ko babwirwa bakaburara, inzara yabamaze, ariko bakarenga bagatanga amafaranga y'ejo heza. Byose turabireba, turabishyira hamwe, mbega tubikombine. Ingingo yindi turi buvugeho ni ruya rugendo rwa Kaga, aho yagiye mu Bugande adatumwe na Perezida Museveni wa Uganda, ahubwo atumiwe n'umuhungu we Muhozi Kane Rugabandumba ariko yitwa. Turareba rero uko byagenze, Kagame ujya mu munsi mukuru hamwe n'abantu batumiwe bandi b'abanyarwanda b'urubyiruko, akitabira iyo minsi mukuru y'urubyiruko, kandi Kagame yaranze kujya mu muhango wo kujya gusezera kuri Kigeli wabaye umwami w'u Rwanda, Kigeli wa gatanu ndahindurwa yabaye umwami w'u Rwanda. Muribuka ko bamusezeraho i Nyanza, Kagame ntigeze ajyayo, ariko Kagame afata indege akajya mu munsi mukuru anniversaire y'abantu b'abasore bantu b'urubyiruko. Urumva ni ibintu bihabaje cyane. Indi ngingo tureba ni ikibazo itekinika, bisa n'aho ari itekinika, aho imibare mu Rwanda, imibare ya bagaragaza imibare miremire ngo y'ukuntu kuvirture kuntu mu Rwanda hari internet nyinshi mu Rwanda hose ko internet gera hano henshi ariko ngo abafite internet ikora neza ngo gasanga ari 22% kwijana kandi internet ra hano kuri territoire y'u Rwanda gugize kuri 63% rero baribaza impamvu itandukanye ryo mpamvu ndetse bakerekana ko hari nabandi banyarwanda benshi batazi na internet cyaricyo benshi bagira kuri 63% batigeze bumvira mu internet batazi nta kintu cy'akanunu bafite kuri iryo jambo ariko imibare batwereka bakatwereka neza ko bavuga ko ari igihugu ari kihugu kikora nabuhanga igihugu ngo gifite umuyoboro wihuta ibintu nk'ibyo ngibyo ariko iyo bagiye muri detaye ubona ko nta kigenda iyo nyingo nayo turi buganire gatoya bora gatye kunyingo ya cyo ya mbere inkuru y'abantu ngo bakoze genocide bamerewe nabi ngo bashonje babwirwa bakaburara turayisoma reka ndebe turayisoma mu okay turayisoma no mu museke ku itariki ya 25 z'ukwa kane bwo uyu munsi 2022 inkuru bavuga ngo muhanga hari abarokotse genocide bavuga ko inzara igiye kubatsinda mu nzu kandi izi nzu bavuga ni za zindi bita ngo ni inzu z'igitegererezo ntamaye inzu leta ibubakiye inzu y'icyitegererezo iragiye ariko ibashyiramo ariko ntiyabaha ibyo kurya ibi kibazo numva ko twigeze kukiganaho kenshi tureba ibibazo bari abantu bafite ko mu Rwanda ikibazo burya bakunda amafoto Kagame akunda amafoto amafoto yenda kubakiza inzu nziza byensuri ziriya nzu zubakijwe na leta ku mafaranga ya leta bwe tubarubakira abantu barokotse genocide ariko kompanyi zubaka mu zerizo ni za FPR no kuvuga ngo kuzubakisha kenshi Kagame nawe abafite inyungu kubera ko ari kompanyi ze zizubaka bo ariko iyo bamaze kuzigeramo rero ikibazo twagiye duhura nacyo akenshi mu Rwanda henshi muri iriya midugudu bavaho niyite cyitegererezo nuko abantu babajyanamo ni muri bibone babaterura bakavana hafi ahantu bafite amasambu yabo bakabajyana kure cyane kubatuza muri ayo mazu bagerayo bagasanga aho baturutse bafite amasambu ni kuri cyane ntibashobora gusubira kujya guhinga urusanga inzira bise kandi leta ntagishobora kubamariza bamwe bago babaha n'umuriro uriya w'imirisere y'izuba ugasanga umuriro ntushobora no gucana telefone ugasanga wenda rimwe na rimwe n'amazu babahaye wenda yo bagiye mu bwiherero nta mazi arimo ngo ibintu bimanuke ugasanga bamwe baravuga bati hari inkuru twagiye tubasomera bavuga bati muduhe uburenganzira bwo kujya kwicukurira imisarane hanze kuko imisarane yo mu nzu yo nta kigenda tujya mu bwiherero nta mazi arimo ntitukanda ntibimanuke donc urumva ko harimo ibibazo byinshi cyane ariko ibibazo cyane cyane ni ibibazo by'inzara noneho rero aba bantu rero muri iyi nkuru y'uyu munsi yo mu museke nababwiye mu kanya bo bahari batanze urugero rw'umugore w'imyaka 85 ngo leta imuha imfashanyo y'ingoboka yo kumutunga y'ibihumbi 12 ariko 12 kamemu nabibutsa ko pansiyo ntoya mu Rwanda pansiyo y'abantu bakoze mu Rwanda bariya bakoze muri sisitemu ya kera kuko Kagame yaraje arabakanda babarira nabi pansiyo ntoya n'ibihumbi 11,500 ngire ngo kera y'ibihumbi 5 ngo bashyiraho turasambursa ibintu nk'ibyo ngibyo ab'ibihumbi 12,500 wumva ko uriya muntu uriya mukecuru w'imyaka 85 ubona ingoboka yo kumutunga arusha amafaranga umuntu ubona pansiyo wakoze igihe cyose ubona pansiyo kuko ubona iyo pansiyo ntoya iri munsi y'ayangaya abaha uyu mukecuru warokotse genocide aya mafaranga bamuha aruta ayo ubona pansiyo ntoya abona noneho rero ikibazo gihari ni iki ni uko ibintu byahenda cyane aya mafaranga iyaba ibihumbi 12 bahaga aba bakecuru n'abandi bantu benshi wenda n'abandi babona ngo ayo mafaranga bita ingoboka iyaba byari kera ibintu bikigura make yaga ari amafaranga menshi kuri 12 ni amafaranga mwarimu yahembwaga kera nako mwarimu yahembwaga 13-14 aho ngaho 14 hafi aho ngaho urumva ko ni amafaranga ajya kungana mwarimu yahembwaga kera ariko amafaranga y'ubu ngubu yataye agaciro kubera ko niba bavuga igura 250 aha ngaho baratubwira ko ikiro cy'isukari kigeze kuri 2,500 urumva ko na amafaranga ntagaciro gifite uyu mukeshe ravuga ati bama 12 havanamo bibiri byo gutanga muri ejo heza kasigara ni 10 ati mfite umugore ati no parado ati mfite umwana w'umukobwa n'umwuzukuru ati ayo mafaranga 10 asigaye turahahisha ibiro bingahe bishimbo ati akadutunga icyumweru kimwe none se niba ayo mafaranga leta iyo mfashanye muha amutunga icyumweru kimwe ibindi byumweru bitatu abahwati kandi nabana arabyivugira ati ayo mafaranga ubundi yawe gutunga ukwezi kose atariko kubera ko ibintu birahenda cyane ibiribwa birahenda cyane ayo mafaranga dutunga icyumweru kimwe mwimagine rero mu bindi byumweru bitatu abahwati ariko ahantu hakomeye naho avuga ati muri ayo 2012 bama ngomba kuvanamo bibiri nkayashyira muri ejo heza bya bintu bita ngo ni ukwizigama ahangaha rero ni ikibazo gikumva ko niba bivuze gutyo uyu muntu ni abantu baba bari mu bukene bukabije aba bantu babona amafaranga y'ingoboka n'abantu bari mu bukene bukabije cyane umva ngo ntagariwe kezi yenyine donc ka ntagari kaya ntagariye wenyine ni ukuvuga ko hari n'abandi bantu benshi mu Rwanda bari mu bukene bukabije leta yaka ku ngufu ari amafaranga ya ejo heza bavuga ya andi bavuga bati iyo ugiye mbibukije gatoya wenda abatabizi abikurikira neza bavuga bati ni ikigega ni ukwizigamira kuzigamira ejo hazaza umuntu wo mu cyiciro cya mbere bari abakennye cyane bari mu kene bukabije uzashyiramo 15% ku mwaka leta izamwongeraho ibindi 15% uzashyiramo 18% leta izamwongeraho 18% noneho iyizigamire noneho bazamuhe nagira agisida cyangwa se apfuye yagize gute yagize mu zabukuru bazamuha ibintu nk'ibyo ngibyo ngo ariko ikibazo cyari gihari ni imibare leta yerekana ko leta yerekana ko hari abantu wenda imibare umunsi ntabwo ndaheza nyine nzabashakira ubutaha ivuga ngo abantu bamaze ku kwizigamira ni bangahe ariko wizigamira ni gute leta itinyuka kureba umuntu wa buraya umuntu avuga ati ngiye amafaranga nabwo nta nubwo arayakorera ni amafaranga leta imufasha nabyo ni ikibazo tugiye kukireba mu kanya amafaranga bamfasha imfashanyo yo kuntunga bama amara icyumweru kimwe gusa akaba arashize ibiri by'umweru bitatu nkaba ntafite ikintu kintunga ariko aya mafaranga bakarenga bakamwaka aya mafaranga gukotiza muri ejo heza aho ngaho hari ikibazo gikomeye ikibazo cya mbere ni uko baka iyo kotizasiyo bazaka abantu batishoboye babwirwa bakaburara nk'aba bakecuru barokotse jenoside bakabaka amafaranga badafite n'amafaranga yo kurya babwirwa bakaburara bakabaka uwo musanzu ngo gukotiza ni ikibazo gikomeye icya kabiri wenda twagiye turakibaza kenshi ni gute nta hantu namwe muri sisitemu sosiyali ku isi biba ku isi yose nta hantu biba ko umuntu ufashwa na leta utunzwe na leta ijana ku ijana kubera ko bari abantu n'abantu bari mu mukino ukabije kandi n'abakecuru leta igomba kubitaho kuri buri kantu uwo muntu aba afite konte muri banke cyangwa se afite amafaranga yizigamiye y'ubwishingizi ibyo ntaho biba kandi byabaye kereka mu Rwanda honye nizo mpamvu ngiye mfite impungenge yuko ari amafaranga babaka bari abantu bari mu bukene bukabije bitago na ejo heza bakabakashyira bavuga ngo bagiye kwashyira mu kigega abenshi bashobora kutazayabona bakazayabambura kubera ko twagiye tubona abantu benshi mu Rwanda bakora muri VUP bavuga bati bagiye kuduhemba babandi bakora imirimo y'amaboko guhora imihanda n'ibiki byose n'amateme n'iki byose noneho bati bagiye kuduhemba uze ko ngo banabahemba batinze bamwe nawe ngo bahembwa rimwe mu mezi atandatu kundi bagombye kubahemba buri minsi 15 ariko ngo bahemba rimwe mu mezi atandatu bati bagiye kuduhemba babanza kuvanayo amafaranga ya ejo heza wamaze uti se wayasinyiye he ati ntaho aha ni gute rero leta ishobora kuza aba bantu b'abaturage bamwe batazi gusoma no kwandika bakavuga ngo bavanye amafaranga wenda ku mushahara cyangwa amafaranga bakoreye muri iyo mirimo yabo y'amaboko cyangwa se n'aba bakecuru wenda n'abangaba turimo kuganira ahubwo bashobora kuba nayo bavanyeho ariko ntibidafite ahantu byanditse abo muri VUP bavuga ati batuvanye amafaranga ya ejo heza biri he hari igitanze babahaye cyerekana ko mwayatanze ntagihari none se wowe uzajya kuburana ute uvuga ngo narizigamiye ngo guhera mu mwaka uyu n'uyu nazigamiye amafaranga ntagihamya ufite ko wizigamiye nta rupapuro ufite amafaranga barayakuriye yaragiye mu baraje baraterura bati tugiye kukuzigamira ariko nta kintu baguhaye iki gipapuro cyerekana ko wizigamiye ngo uzajyane wenda muri RSS bivuga uti narizigamiye munsi z'amafaranga nta kimenyetso na kimwe ufite amafaranga barayakuriye bo ngaho ari ikibazo rero harimo ubujura cyo niyo cya mbere icyakabiri nkuko ndabivuga mu kanya ntago bishoboka ko umuntu ashobora kuba yarizigamye afite ahantu abitsa amafaranga wenda muri assurance y'ubuzima assurance muri banki runaka cyangwa se afite action cyangwa se imigabane yaguze amahantu runaka afite ikintu kindi abitse kimuzana amafaranga cyangwa se cy'umutungo ngo leta ije kumufasha baragutegeka ukabanza ukabigurisha bakabanza bakagukontrola bakareba niba muri banki zose nta hantu hamwe ufite amafaranga reka nje babwire ikintu kimwe kinabatera ubwoba ngiye ngera ahangaha mu Budage nagiye kwa ubuhungiro by'Izuri urumva nagiye kwa ubuhungiro kugira ngo leta imfashe bwa mbere hari ibintu nagombye kuzuza ibintu byose ufite ibingibi wavuke ujya gucya utuze hari aho hari utwuze bakagwaza ngo ufite ubutaka mu Budage ngo Grundstück ngo ufite ubutaka mu Budage ufite isambu ufite ubutaka hari ahantu ufite ubutaka kandi nari nkihagera mpunze FPL bati ufite ubutaka mu Budage n'uko ubuntu kuvuga ngo niba hari ikintu ufite hari nabandi bavaza ngo mu Rwanda wari utunze iki niba hari ikintu kindi ufite gishobora kugwifaranga mbere yuko bagufasha ugomba kubanza kukigurisha kikabanza kikagutunga babona usigaye zero nta kintu kimusigaranye bakabona gutangira kugufasha noneho leta y'u Rwanda yo ntagari ko bimeze leta y'u Rwanda ifite abantu bari mu bukene bukabije benshi ubungu bamaze kugeraza muri za miliyoni 2 n'igice yo ikababwira ngo nimugende mufungure konti mwizigamire amafaranga mu kigega runaka ubundi no mutungo wanyu mwizigamire amafaranga ngo litsabongera nabandi kandi ayo mafaranga azamuzayina wabika aho ngaho ababitse noneho leta izagumye bafashe ugafasha abantu bafite amafaranga mu kigega runaka urumva ko ibi ntahandi biba ahandi mu bindi bihugu byose leta igufasha ariko nta kintu na kimwe ufite kindi imbere n'inyuma gishobora kugutunga cy'umutungo cy'umushahara cy'ahantu wizigamiye cy'imigabane ikintu cyose gishobora kuzana ifaranga kikwanditseho kitwa icyawe ugomba kubanza kukirya ukakirangiza ukakimara mbere y'uko leta igufasha angarumva ko angara mu Rwanda rumva ko ntago ariko bimeze ni ibintu bitumvikana bo noneho rero ikingi ahangaha mwumvise abakecuru uko babayeho ati bambi 2022 nkabanza kufata ibihumbi 2 nkabishyira muri ejo heza ntago byari ngombwa ko naba ni umuntu avuga ati ngiye mara ibyumweru 3 nta faranga namwe mfite ari intunga kandi leta yamuciye ibihumbi 2 ngo yo kugera muri ejo heza urumva ko ibyo ntago registe kandi ibintu mara mbe babwira ndi urwa ya leta FPL isonga abakene ikenesha abaturage kumva ko nibi biba kuri uyu muntu umukecuru w'imyaka 85 wati warokotse jenoside baka avuga ati mari ibyumwe 3 nta faranga nari mfite ryo kuntunga amafaranga leta yampaye yo kuntunga abanyamara mu cyumweru kimwe baka baramuciye amafaranga yezo urumva ko none mandi baturage niko bimeze ni gute rero umuntu udafite ikimutunga ujya kumwaka imisanzu ya FPL ukajya kumusoresha ukajya kumwaka ibintu bya ejo heza urumva ibi bintu ni logique gute urumva ni umusonga abantu bakenye kandi barabiva ariba kandi ntawo babandika ni kugenda nyine twanayibonye igisagara mbibutse bavuga bati abantu baburara babaturage bambaye birwara ya mavunja bati batariko twatanze buri wese muri twebwe yatanze igikombe cya mironko y'amasaka mironko y'ibishyimbo mironko mironko y'ibigori nk'umusanzu wa FPL kaje gusoresha abantu baburara kabiri mwe kabiri gatatu kare gatanu mu cyumweru baburaye ariko bakagomba gutanga umusanzu wa FPL baburaye nibingibi rero babwiye FPL isonga abantu ikenesha abaturage kurushaho igenda ibasonga kubera ko hari kategori y'abaturage ubundi utagombye kwaka umusanzu hari kategori y'abaturage batagomba gusora hari kategori y'abaturage ugomba gufasha nta kuntu waba ufasha umuntu wareze umusoreshe ngo ufashe umuntu ari uwo mutunze nurangiza uze no kumwaka imisanzu umbe ibintu ni nko kwisubiza cyo wamuhaye umuntu ngo wagiye kumufasha ariko urangiza usubira inyuma unamusoresha umba ni ibintu biteye ubwoba twarabibonye kandi abaturage muri gisagara bayitubwiye bati ONG ziraza zikadufasha FPL yamenye ko badufashije ninjo rikahatera amatako ikaza igatangira kuduca imisanzu babona babonye menshi bakaguta menshi ugasanga amafaranga yabahaye yitwa ngo yabafashe kandi bikajya muri raporo yuko ngo yabavanye mu bukene mubona ko iyo FPL karikira ngo abantu yavanye mu bukene ni amafaranga baba barasohoye bende bagiye kuyahingira muri za VUP ariko irayabaha igasubira inyuma ikayisubiza hakurikije ibingi bya ejo heza hakurikije mitiwere hakurikije imisanzu FPR hakurikije nibindi byinshi ntazi byo gufinansa amatora FPR imipira yo kwambara imipira ibintu byo byose usanga muri raporo banditse ko abantu babonye amafaranga ariko ayo babambuye ntago bayagaragaza usanga abantu bahera mu kene kubera ko ntacyo babonye icyo babahaye waragira icyo bakigaruza urakisubiza nibyo twebwe aha ngaha kuri radio itakwa twise gute guhesha umuntu kuboko kw'ibumoso cyangwa guhesha umuntu kuboko kw'iburyo ukamwambura icyo bamuhaye ukoresha kaboko k'ibumoso ni ibingibi rero bakora ni ibingibi bakora noneho reka ndebe niba hari umuntu wabaje mu kiganiro bonawe noneho reka iyi nkuru umwumva ko irakomeye ariko la irangira umuturage abaturage bakinye cyane babacika cumu bo baratanga asa nkaho batanga igisubizo rwose bati twebwe dutuye kure y'imirima yacu icyadufasha nuko badushakira imirimo hafi aha ngaha tukaya duhinga tukibeshaho mwumva ko ikibazo bagisangiye n'abandi benshi cyane batujwe muri ya midugudu y'icyitegererezo ya Kagame aho bagenda bakabura icyo bakora batabasha guhinga amasambu yabo bagasonzera hariya iki ni ikibazo duhora tubona ahantu hose umbura kwa ngaha ejo bundi rataja Kagame naja kwiyamamaza ubundi aragenda fotora ngo yubatse ngo imidugudu ngo yitekerezo afotora amafoto ashyire mu binyamakuru bayafotore bakorera ariko abantu barimo barashize naba ngaba bari nyungu tatatu batariye bajya ku bajya kwituma muri za toilette zabo amazi ntamanuke donc ibintu ntibimanuke donc aha ngaha ni ikibazo gikomeye cyane ikibazo rero tukagihuza n'ikindi kibazo cy'abarimu twabonye mu kanya aho abarimu ngo bigisha muri primaire bavuga bati turashize mu dutabarize turashize ibiciro by'ibiribwa byarazamutse ku buryo tutakibasha kwigondera ibiribwa bamwe baravuze ngo basigaye bahinga hari imibare twabonye ubushize nayo yatanzwe na Minedike ivuga ko mu Rwanda hari abarimu batakazi abarimu igihumbi batakazi buri kwezi bareba muri primaire batakazi kubera ko ntacyo kabamariye barashonje bari munsi w'uburongo w'ubukene ndetse nabonye aha ngaha batanga imibare bavuga bati hari abana bumva hembwa 42 ku kwezi nibo bayandika imibare muri inkuru yabo umubare rero w'42 nkuko mbunda kubabwira uriya mu mwarimu hembwa 42 ari munsi w'uburongo w'ubukene kubera iki kubera ko muri biriya byiciro byabo byakozwe bagiye bafakinga bariya bashyaka Profesor Chakanastazi bira byiciro byabo bakoze berekanye ko umuntu uhembwa 42 winjiza 45 ku kwezi ntabwo ari uhembwa winjiza ufite ushobora ubasha kwinjiza mu buryo ubwo aribwo bwose umuntu winjiza 45 kugera munsi 45 buri wese ubwo ngubwo bari munsi w'umurongo w'ubukene umva ko na mwarimu abarirwa munsi w'umurongo w'ubukene ko yinjiza 42 mwarimu gitangira umva ko leta ihemba umukozi wayo wize afite diplome ikamuhemba umushahara utuma ajya munsi w'umurongo w'ubukene kandi barangiza akanawusoresha anga niho nababwiraga hakome cyane aho leta isoresha cyangwa ikaka imisanzu abantu ahubwo bagombye gufashwa abantu bakene cyane kubera ko mwibuke neza ko mu Rwanda dusubira inyuma gatoya umuntu winjiza umuntu uhembwa amafaranga 30,000 ku kwezi agomba kubisoresha kandi nkuko nakunze kubabwira 30,000 urumva deja ko niba umuntu uhembwa winjiza amafaranga 45 mu byiciro by'ubudehe bya leta ubwayo bavuga ko ari umuntu uri munsi y'umurongo w'ubukene winjiza munsi 45 ngo ni winjiza 42,499 abarirwa munsi y'umurongo w'ubukene none umuntu uhembwa 30,000 itegeko mu Rwanda rikaba rimusoresha ni ukuvuga ko basoresha abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene uyume neza donc w'30 ari munsi y'umurongo w'ubukene arasoreshwa uhembwa 44 n'amafaranga 999 bari munsi y'umurongo w'ubukene dukurikije ku byiciro by'ubudehe biteye kandi nawe arasoreshwa urumva ko ntabwo ari normali ko leta isoresha umuntu uri munsi y'umurongo w'ubukene icyo ni ikintu kitumvikana noneho rero aba barimu impamvu barimo kutabaza no kubera ikintu kuko baravuga bati ibiciro byarazamutse isuka arenga 2,500 reka nze ndebe ibindi bavugamo hano ariko ni ibiciro biteye ubwoba urumva ko mwarimu abatanze imisanzu ya FPR bamusoresheje amafaranga menshi cyane bo reka nze ndebe iyo nkuru ngo aba iyo nkuru niyo muri mu gihe komu iravuga ngo aho ibintu bigeze byaturenze abarimu bavuga ko bavuga ko ngaruka zizamuka ry'ibiciro zabagezeho zigasikira zitanditse aha baravuga bati litiro y'amavuta ubu ngubu bigeze ku 3500 ati ikiro cy'umuceri kigeze ku 3300 isabune igeze ku 1000 kandi inkokera yaguraga mbere yuko ibiciro bizamuka wenda mbere y'intambara wende yango yahoze kuri 450 none 450 yigeze ku 1000 ngo arindi sabune ngo yaguraga 800 ugeze ku 2000 numva rero ko ni bintu biteye ubwoba ngo umufuka w'amakara ugeze ku 1600 mwarabibonye none ukibaza uti niba umuntu ahebwe 1044 umufuka w'amakara kudashobora kumucanira ukwezi ugura 1600 umuntu azabahate ese uriya mukecuru aramutacanya amakara ko bamuhiye 1200 we bizagenda bite angaha ni kibazo amakara aguri umufuko uguri 1600 angaha ni kibazo gikomeye noneho angaha ntabwo ikibazo twagishyira ko barimo gusa ikibazo kiri ku banyarwanda bose wenda twirinde kuvuga abanyarwanda bahemwe amafaranga menshi cyangwa bahe mu buryo bwiza nabo barimo hari igice gice ariko umunyapolitiki wese agomba kuvugira igice ikiciro cy'abaturage babayeho nabi kuko nibo leta igomba kwitaho cyane kuko abandi bo bashobora kubaho bakarya bakitunga leta itagombye kubafasha abangaba babwirwa bakaburara binjiza amafaranga adashobora kubatunga ahangaha nibo tugomba kugarukaho cyane cyane tukareba n'icyagombye gukorwa kugira ngo batibagirana cyangwa se kugira ngo badapfa kubera ko hari ikintu leta ibigomba gukora kugira ngo ibagoboke niko bimeze numva niba umwarimu uhembwa 1044 ari gutaka niba 1500 ari gutaka avuga ati ngiye sinkibasha kubaho baravuga bati dusigaye tujya guhinga dufata isuka tukajya guhinga abenshi bataye akazi baravuga bati abarimu 1000 mu Rwanda abarimu 1000 buri kwezi abarimu 1000 batakazi mu mwaka bakarenga 10,000 batakazi impamvu bagatanu kubera ko ntacyo kakibamariye kuko n'ubundi bari munsi y'umurongo w'ubukene angana aberekaga mu kanya urumva ariko ntabwo ari wo nyine iki kibazo kireba abandi n'abandi bose b'abaturage n'abandi bakora indi mishahara imishahara mitoya aba bose bafite ibibazo ibiciro by'ibiribwa n'ibintu by'ibanze bibamereye nabi ntabwo ari abarimu bamerewe nabi gusa usibye ko abarimu bavuga bati leta iratuvangura ati abo dutunganya amashuri kandi abo bahembwa na leta baturusha amafaranga ntabwo bahemba kimwe ahangaha nacyo ntabwo ari ikibazo cyoroshye kuko ugereranyije imibare uko babyise muri iyi nkuru usanga ko harimo akarengane ka memu kandi twigeze kubabwira ko kuri radiyo itahuka twabwiye ko hari ibintu FPR yazanye kuva 1994 ubundi bitagombye gukorwa na leta ubundi leta ikintu ibayeho igomba guca ubusumbane mu baturage nicyo ubundi yagombye gukora ku buryo abaturage bazamuka baringaniye nta basumba abandi kurushaho cyangwa se ngo bamwe batumbagire bakire cyane abandi bakene cyane leta igahora yita yuko ireba ko ibyiciro byose ubwo busumbane buri hagati y'abantu yabugabanye niyo ni devoir ya leta ifite mekanisme yatuma ubusumbane hagati y'abakire n'abakene bugabanuka niko kazi leta yagombye gukora icyo kintu ariko leta y'iwacu ntabwo ari gukora iyo ikora ku kontrere iyo aho kugira ngo igabanye ubusumbane hagati y'abakire n'abakene leta ya FPR iyo ahubwo irabyongera kubera iki kubera ko ubwayo ni gute leta yavuga iti muri iyi nkuru reka nze mbashakire ahantu bavuga bati ngo leta ya nk'abantu baba barangije imanite baravuga ngo bahemba 144 noneho ngo warangije université ngo bakamuhemba wenda mubashuri bakamuhemba 130,000 noneho warangije lisansi bakamuhemba 170,000 noneho abarimu bakavuga bati harimo icyuho gikomeye cyane hagati warangije imanite warangije bakaroreya n'uwarangije lisansi harimo icyuho kinini cyane hagati y'ibihumbi 50 cyangwa 144 100,000 170,000 harimo icyuho gikomeye cyane ubu ntabwo leta yagombye kureba ibyo bintu kuko kera wenda mbere ya 90 niba nibuka neza wenda umuntu warangije imanite ahembwaga 14 noneho warangije wenda bakaroreya wenda warangije imyaka 3 n'ibiza ahembwa 17 cyangwa 18 warangije lisansi wenda kwa 25 urumva ko hangaho biba bijye kwigerana urumva ko ntabwo warangije lisansi akuba wa warangije imanite inshuro ebyiri ntabwo bikunda ariko hangaha murabona ko warangije imanite arenga 44 warangije lisansi arenga 77 urumva ko hangaha harimo harimo ikinyuranyo gikomeye kandi cyakozwe na leta umba leta rero aho kugira ngo igabanye ubusumbane hagati y'abantu y'abantu y'abakozi bayo ahubwo yo irabwongera hari nabandi baje batubwira bati abantu barangiza kwiga bafite diplome zimwe experience rimwe barangije umunsi umwe bose bakorera leta muri administration centrale umwe gakubundi inshuro 6 mushahara umba ibyo ntaho byize biba habyize bivunwa ko leta igira uruhare mu busumbane bw'abantu urumva ko hangahe rero ntabwo ntagari byo hago byagombye kuba mushaka uburyo abantu begerana mu mishahara bakayegeranya ku buryo bamwe badakuba bandi inshuro nyinshi ntabwo ari byo ngo ikindi rero umuntu yavuga hangaha nuko turabona ko ibyiciro byose ari abakorera imishahara batayikorera ko abantu binjiza amafaranga make mu kwezi bafite ibibazo bikomeye leta irakora iki nta gikora leta Kagame yimanye umushahara murabizi umushahara fatizo yarawimanye pansiyo ni ntoya ntabwo ubu ngubu pansiyo batanga ntabwo ishobora kugura umufuka w'amakara n'ihandi kuko niba igeze ku 13,000 ngire ngo simbizi wenda umushahara ugeze ku 13,000 ya pansiyo ntabwo izagura umufuka w'amakara urumva aha ngo ni ikibazo gikomeye rero hagombye kugira ikintu gikorwa kugira ngo abantu bindize amafaranga makeya bafite imishahara mikeya cyakiciro bavuga ko ari cy'abakene babashe kuba bagombye kuba proteje nagiye mbabwira ko ibihugu byinshi byo muri Afurika bimwe na bimwe ubu ngubu byahagaritse tuvuga ibintu by'ibanze nk'amavuta imiceri amafarini ibihugu byinshi byashyizeho plafo donc igiciro ntarengwa kugira ngo abacuruzi batagumye kuzamura noneho abaturage bakennye bakananirwa kubyigondera umva icyo ni ikintu cyiza cyo kuvuga bati leta ziba zitekereza abaguzi zitekereza abaturage zikavuga ziti ntabwo igiciro cy'umuceri kigomba kurengaha icy'ifarini kigomba kurengaha icy'amakara icy'amavuta kigomba kurengaha ibintu by'ibanze kwa leta igashyiraho plafo igashyiraho igiciro ntarengwa kwa kugira ngo batagumye kuzamura uko bishakiye abacuruza batagumye kuzamura uko bishakiye yumva ko ni uburyo bwo guproteja abaturage bafite ubushobozi bukeye ikindi umuntu yavuga nabaha urugero hano mu Budage hari societe civile cyangwa se ziriya asosiasiyo zirengera abakonsomateri cyangwa se abaguzi nabyumvise muri radio bavuga bati basaba leta y'Ubudage yuko ikintu cyitwa umusoro ku mbuto umusoro ku mboga icyo kintu kivaho donc imbuto na n'imboga bikaba nta musoro uriho kugira ngo bihenduke none impamvu ni iki association zivuga ko imbuto ni muri alimentation mu mirire imbuto n'imboga ari ibintu by'ingenzi kandi bikenewe na buri wese kugira ngo rero hatagira kubera ko ibiciro byazamutse cyane kubera essence yazamutse ntabwo ibiciro byazamutse mu Rwanda hanga mu byumve honyine mu Rwanda honyine ku isi yose ibiciro byarazamutse kubera iya ntambara kubera covid kubera ibintu byinshi cyane ibiciro byarazamutse angaha rero bo baravuga bati imboga imbuto mu bivane h'umusoro kugira ngo bihenduke buri wese abashe kubyigondera kubera ko buri wese akeneye kurya imbuto agakenera kurya imboga bifuko imboga n'imbuto rero biba bihendutse ku buryo buri wese abasha kubyigondera ngo bavuga bati nta muntu wagombye kunanirwa kugura imbuto no kugura imboga kubera ko buri wese arabikeneye nizo mpamvu bavuga bati leta nivaneho umusoro bihenduke ku buryo buri wese abasha kubyigondera kuko ni ikintu cyangombwa imbuto n'imboga ni ikintu cyangombwa mu mirire ya buri muntu urumva ko hangaho iki ndongo ahandi baba batekereza abantu bo hasi impamvu hari abantu bakize bafite ubushobozi bwo kuba kugura imbuto bitateye ikibazo ariko hari n'abandi ibiciro bikazamuka hari abandi bazaba batakirya imbuto bataza bakirya imboga kubera ko zihenda cyane urumva ko hangana bavuga ati mugabanye nkanga twarababwiye tuti kuri adeta twarababwiye covid imaze gutera nibazo byose byaje sabwa ariko Kagame ko bavuga ngo umitwere irakenewe ku muntu wese ukeneye kwivuza kandi niba ibiciro bihenda ndabora abantu babuza akazi kubera covid 19 akazi karabuze abantu benshi babuza akazi ibintu byose birafunga hari abantu babakene nabo byabagezeho batazabasha kugura mitwere kandi mwabonye ko nabana benshi bavuye mu mashuri ndabora mbere twagiye tubahamwe abonye ko benshi bavuye mu mashuri kubera ubwo bukene abantu bananirwa kurihira mitwere kurihira minerva abana babo banava mu mashuri nabo kuki utakireta ko leta izi ibizaba ku baturage bo hasi irabizi neza kubera ikovidi kubera akazi kabuze ibintu byose byahagaze irabi leta izi ibitegereje bari abaturage bo hasi bamwe bazananirwa kugura mitwere abandi bazabura minerva y'abana babo abandi ntibazabona amafaranga yo kugura amafunguro ku ishuri ibyo bintu bizagira ndetse abandi ntibazabasha kugura kapfukamunwa ibyo leta yabibona ntaga ari ibintu by'amabanga buri wese abibona ko ingaruka zizaba ni kuki leta itagabanya mitwere kuki leta FPR ishyaka rya FPR ryaka imisanzu abaturage kuki batahagarika kwaka imisanzu abaturage babakenesha babana amafaranga kandi bazi neza ko nta mafaranga bagifite umuntu yaba atabasha kugura agapfuka mu mwaka ukajya kumwaka umusanzu wa FPR gute umuntu yaba burara gatatu kane mu cyumweru ukajya kumwaka umusanzu wa FPR gute iyo misanzu mwayihagaritse mitwere mukayigabanya cyane ku buryo kubera ko abantu bakennye mitwere mukayigabanya cyane ku buryo abantu babasha kuyigurira ibyo bintu mwagabanyije minervare mu mashuri ko minervare batanga ijya muri leta mwagabanyije minervare ko muzi neza ko abana benshi bazata ishuri kubera ko babuze minervare kubera ko ubukene buzahitamo ubukene buzatera mu babyeyi babo kubera ikovid kubera akazi kabuze ibintu byose byapfuye byahagaze abakene bazaba benshi noneho bari abakennye cyane bakabura minerivare n'uwari utuye yibona akayibura mwagabanyije minerivare leta yagabanyije minerivare twe ntabwo izo babikora ahubwo icyo twabonye n'iki ni uko leta yagize gute yongereye ibiciro by'amazi yongereye ibiciro by'amashanyarazi muri guba mu rugo muri covid bongera ibiciro by'amazi n'amashanyarazi mwumve rero urumva ko nta leta dufite amfi urumva ko ahandi hari ibintu bagenda bakora biri sosiyali ku buryo abaturage bo mu byiciro byo hasi leta itabaterana igira icyo ikora kugira ngo ibagoboke ariko leta nta kikora amafaranga arajya he muri arsenal wasobanura gute ko iki kintu nk'inkuru tumaze gusoma wasobanura gute ko umwarimu agira biriya bibazo leta yatanze miliyari 60 muri arsenal batanze izindi 30 muri PSG bubatse ikibuga cya golf cya miliyoni 134 cya miliyari 134 ibyo bintu wabisobanura gute ntabwo ushobora gusoma leta irataguza hirya no hino ariko abaturage bayo barakubwira ati tumara ibyumweru bitatu tutariye iyo nkuru mwayumve ntayo mpimba bati leta amafaranga iduha mu myaka 85 ati imfashanyo baduha imara icyumweru kimwe gusa umwarimu ati ngiye mbyuka njya guhinga urumva ahangaha muri iyi sitori y'umwarimu yo banavuga bati ireme ry'uburezi ni ibyo ngibyo rizononekara niba umwarimu abyuka ajya kwihingira abandi bagata akazi bakajya wenda kwikorera ku mashanti n'iki byose abarimu kubera ko ntacyo akazi ka leta kabamariye ntacyo kabahemba bari munsi y'umurongo w'ubukene urumva ko ahangaha ni ikibazo gikomeye ahangaha bavuga ngo twebwe ngo turi bavuga ngo turi ishyaka ngo batere ubwoba ngo turi ngo organization y'iterabwoba ngewe musobanurire ishyaka nako umutwe w'iterabwoba ubaza ibibazo nk'ibi turi kubaza turabaza ibibazo abaturage ngewe mumbarize muzatubarize Kagame mwebwe abo mu Rwanda n'abandi bose baje kumwegera ni gute waza ukagenda ubeshya abaturage ku isi yose ngo u Rwanda rwageze gute ngo ubukungu buriyongera turashaka ibigenda juru imodoka zigenda mu kirere ukafata amafaranga miliyari 60 ukajya kuzijugunya muri Arsenal zindi ukajya kuzijugunya muri PSG ukajya kubagisha ikibuga cya golfe cya mili z'abantu mu Rwanda bakinira golfe n'ibandi abantu golfe ni abantu super class abantu bakiza cyane ya class yo hejuru niba kina golfe ukajya kubakira ikibuga cya miliyari 134 ufite abarimu bakora akazi ka leta babyigiye uhemba bigisha abana bawe bari munsi y'umurongo w'ubukene icyo kintu wagisobanura ute Kagame yambaye amasuti meza amadarubindi meza okay wanarumeze neza urakubuye mugenda muri jeti zihenda kuruta iza Ronaldo gihugu cyiza cyane gikora publicité visit Rwanda muri Arsenal n'iki byose miliyari 63 kazijugunya hano wose utaguza amafaranga ufite abakozi ba leta babyigi bafite impamya bushobozi uha umushahara bakabari munsi umurongo w'ubukene kandi ari wowe ari neti ubwayo ibashyira munsi umurongo w'ubukene ariko amaraporo yerekana ko abarimu bayo bari munsi umurongo w'ubukene ibyo bintu wabisobanurute zazo barangiza mutwe ngo turimo nta leta dufite nta mbabwiza ukuri nta leta dufite iyo urebye ibintu bira hariya muri kirya gihugu nta leta dufite rwose kuko ureba uko abatu uko ibibazo bihagaze wareba n'ukuntu basesagura n'ukuntu biyerekana ukabona ko nakigenda na ngewe na urundi rugero umuntu yatanga ni babana babandi iriya shyaka rya FPR ngo rifite miliyari 500 ngahe 500 z'amafaranga y'u Rwanda wasobanura no gute ko ishyaka rya rifite miliyari 500 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari 500 ukajya kwaka umusanzu umuturage wa Burayi wirwariye amavunja ngo ukajya kumwegizira ngo kumutegeka ngo natange umusanzu wa FPR mu gikombe ngo mironko y'ibishyimbo mironko y'ibigori mironko ugumye ibintu urumva ari normal yashikana ga normal urumva rero ko hangaha mujye mumenya gutandukanya ibintu mumenye organisation politique ishyaka rivugira abaturage ishyaka rihagaze ku ruhande rw'abaturage mujye murimenya mwebwe muri yumvira mu byo tuvuga muzi ni FPR ikora mwebwe mujye mwumva gusa mwitekere mumenye abari ku ruhande rwanyu naho ibyo FPR yizwi twitanga twe turi imitwe y'iterabwoba tugize dute twiteye ubwoba ariko nyine twiteye ubwoba so wakora ibintu nka biriya tukarekera hanze wabuzwe nyine kudutinya wadutinya nyine kuko tuzakwangisha abaturage kandi hano ubwo ndongo ni ibyo nyine abaturage bagomba kuguhagurukira ibintu bigahinduka abantu bakeneye ubutegetsi bubitaho ubutegetsi butabanyunyuza bo ndumva ari cyo ngicyo navuga kuri ingingo reka dushake indi ngingo yindi tuganiraho tureba ikibazo cya rugendo rwa Kagame ntabwo tutindaho cyane kubera ko ni akenshi n'ibibazo biba bireba igihugu inda cy'igituranyi tutajya kwinjira mu mezo byabo nubwo gusa Kagame yagaragaye numva rejo ku itariki ya 24 yagiye ngo muri anniversaire isabukuru y'uriya muhungu wa Museveni yitwa ngo Muhozi Jenerali Muhozi gusa Kagame ntabwo yigeze atumirwa na Museveni aba ari perezida Museveni wamutumiye Museveni yanumva yari Twitter avuga ko ashimira Kagame kubona yaritabiriye ubutumire bw'umuhungu we wari wakoze isabukuru akaba yaje muri Uganda ngo yari amaze imyaka itatu atahagera ariko uvuga ko ntabwo ari we wamutumiye yatumiwe n'umuhungu we mu isabukuru isabukuru ya Muhozi niwe wamutumiye ntabwo ari perezida Museveni wamutumiye urumva rero ngera cyeze kuba ni bya bindi baba ngo umuntu bamwenderaho bamuboneye niko babivuga simbizi niba aribyo byabaye ibyo numbaze ariko baraganiriye berekanye amafoto bavuga ko baganiriye numva ikinyamakuru cyitwa The East African kivuga ko baganiriye ngo Museveni perezida Museveni akabwira Kagame ibyavugiwe mu nama iriya ya Nairobi inama yigaga ku byerekeye iriya mitwe y'iterabwoba yo muri Congo ngo yamuhaye report cyangwa se incamake byavugiwe bavuga ko bagomba gufata ingamba ibintu nibyo ngibyo Kagame ikintu yavuze nuko ngo imitwe yose ngo nta mutwe n'umwe wagombye guhezwa muri ibyo biganiro kubera icyo yavuze gutyo nuko umutwe wa M23 ariwo afasha ari umutwe we donc iriya mitwe ya M23 ari ya Kagame yaravuze bayirukanye mu nama kubera ko ngo iyo mitwe y'ubuye imirwano kandi inama ari igitangira bahita rero leta ya Kongo isaba ko M23 bahita bayisohora mu nama none Kagame ati ayivugira nyine ati nta mutwe n'umwe wagombye guhezwa mu nama bose bagombye kujya mu biganiro urumva karimo kuvugira M23 yirukanywe mu biganiro ariko ngewe ikintu cyantangaje ahangaha sirwanya mu yandi madetaye ni ukuntu Kagame yitabira anniversaire ni byiza ni umuntu w'umusore w'umujyambere uri hariya imyaka 48 uri Jenerali Muhozi ni byiza pe ndetse nabonye yaratumiye n'abandi bantu b'abasore b'urubyiruko bakiri batoya hari n'abanze kujyayo nabonye hari ba missi ngo batumiye banga kujyayo kubera ko bisoneye badashaka kujya muri ibyo bintu baramuhakaniye ariko umva kugaga mitabiri ibintu hafite biri muri generation itariye nabano bakiri batoya abahanzi abacuranzi nibo batumiye bango baragiye ubwenda bahuriye yo ariko ibintu byo ni nkunda rubyinura muramuzi no muri Afrika FA yakubyirana n'urubyiruko kera urumva noneho igitangaje nuko Kagame ntago twamubonye igihe bajyaga gushyingura igihe umwami Kigeri ndahindurwa yari yatabarutse Inyanza bajya kumusezeraho Kagame ntawe yigeze ahagera kandi uriya muntu Kigeri yabaye umwami w'u Rwanda Kagame nubwo yategetse igihe gitoya akajya mu buhungiro nka twese kubera impamvu za politiki akajya mu buhungiro akanasazerayo ariko ni umuntu wabaye umwami w'u Rwanda Kagame ubishaka utabishaka yaradutegetse abantu bose bagomba icyubahiro urumva ko kugira ngo uriya muntu ajye bamaje kumushingura Inyanza wenda nakoresha terimitari yo mu Kinyarwanda ndakoresha gushingura wenda hari ndi bakoresha uyizi ya ariko mwumva icyo nshaka kuvuga kumusezera ikamuheje kumusezeraho kugira ngo bajye kumusezeraho Kagame ye kujyayo ahubwo anoruganize n'undi munsi mukuru wo kugira ngo abisabote abategetsi bose bo muri leta ye kujya ujya gusezera ku mwami narangiza ajye muri anniversaire y'umuntu w'umusore ajyane n'abandi basore b'urubyiruko mu tubyiniro mu urumva ko ni ibintu bitebwo kugira ngo ye guha agaciro umwami w'u Rwanda narangiza agiye muri anniversaire y'abasore urumva ko ahangaha Kagame ushobora kumwumva Kagame ni ntabwo ushobora gusezisa icyo ari cyo ntabwo kumusobanukirwa biragoye ikindi uriya ikindi umuntu yavuga ni uko Kagame ndumva ataragiye mu irahira rya Museveni Kagame kandi Museveni yaramaze gutsinda amatora yabayemo imvururu nyinshi bamwe banakeka ko ari Kagame waziteje imvururu nyinshi hamenetsemo amaraso menshi muri ariya matora abantu bateje imvururu nyinshi cyane bagakeka ko Kagame yashobora kuba yari abiri inyuma bo noneho ntabwo Kagame igeze ajya mu kurahira kwe yohereje umuntu ngire ngo ariko ararenze agiye muri anniversaire y'umwana we urumva ko Kagame kumwumva biragoye kumenya imitekerereze ye ni ibintu bigoye njyewe ikintu cya frappe gusa ni ugutwideplace akava mu Rwanda akajya muri anniversaire y'umuntu runaka ataragiye Inyanza aho bari bagiye gusezera kuri Kigeri icyo kintu ntabwo nacyumvise Kigeri ntabwo ndi monarchiste ntabwo ndi monarchiste mu yumeneza ariko yaradutegetse yabaye umwami w'u Rwanda igihe runaka twese turamwunamira umwami wacu kwa kubyagenze ko yaradutegetse ubishaka utarishaka yatubereye umwami ngo rero umugomba icyubahiro wala cyane cyane igihe yatabarutse mwabonye ni Burundi abantu bajye barwana amoko arwana ariko ndumva bagaze aratabarutse bakamuha icyubahiro umutegetsi w'u Burundi utabarutse leta niyo mwaba mwarahanganye umuha icyubahiro cy'uko yatetse icyo gihugu ariko leta Kagame ntabwo abikoze yanze kujyayo ariko agiye muri anniversaire ni ibintu ngibyantu bwo bo iyi ngingo tuganira turangiza ni tekinika ritumvikana ariko abantu benshi banabyamaganye daburu ni inkuru ivuga ko ngo mu Rwanda ngo ubundi ku Rwanda ngo rutangaza yuko ngo hari couverture ya internet u Rwanda ngo mu Rwanda hose ngo bashe gushyira ibikorwa remezo ku buryo internet igera kuri 36 bya territoire y'u Rwanda ngo hagera internet ariko ngo babaza abaturage bakavuga ko abantu bafite internet internet ihagije ari 22% gusa kandi igera mu gihugu hose kuri 36 ku kigero cya 66% ahangaha ngo abantu ngo bakibaza impamvu hari ndetse ngo nahantu ngo RGB kiriya kigo cyahoze gitegekwa na Profesori Shyaka tangaza ko ngo abaturage hafi 60% 59.1% abaturage 60% bo mu Rwanda batazi interineti icyo ari cyo ntabwo bazi interineti icyo ari cyo ngo nta n'ubugizi bumva bayivuga nta kintu bayiziho na gitoya kandi muri viziyo makumyabiri ubundi u Rwanda rwategeganyaga ko ngo muri 2020 ngo abaturage mu Rwanda bose bazakoresha interineti bazabangana 50% abaturage senkane pursa y'abaturage ngo bazabakoresha interineti ariko urabona ko 22% ngo nibo bafite interineti ihagije urumva ahangaha rero bakibaza bati munakabe ko imibare leta itanga ihuye n'ukuri ntahuye n'ukuri ahubwo umuntu wizera imibare ya Kagame we niwe ufite ikibazo umuntu wizera imibare ya Kagame niwe ufite ikibazo nk'ubu iyi mibare bari gutanga hanga bagasanga idahuye n'ukuri bati internet igera mu Rwanda hose ku kigero cya 66% kuri territoire y'u Rwanda hose ariko bafite internet ihagije ni 22%. Ibi ntabwo ushobora kubibona mu mahanga ariko mu mahanga bazi neza ko mu Rwanda hose hari internet nicyo bazi kuba internet idahagije ntago babizi ntabashobora kubyerekana donc kora ko ibintu bya bari abagabo bya biteye ubwoba twabonye ahantu batubwira bati muri uyu mwaka abantu 60 na 6 n'ibice biri kujya nabafite amashanyarazi ariko bajya mu kureba abantu bayakoresha we na mukuyategesha ugasanga ni 0.21 bafite ntuza gusa babasha kuyategesha urumva ni ibintu birebire ariko ni ikintu kitwereka ko imibare ya Kagame ntakagira umuntu yizera haba harimo ibindi bintu ndongo barabesha buri gihe ni imibare ibesha cyane ariko bageraho nyine bakinyuramo bakatwereka ko bakerekana ko ibyo tubanenga yuko imibare yabo yose aba ari fake aba ari byo murabona ko Rwanda bajya bari gutegura igihugu ngo cyateye imbere mu ikoranabuhanga internet ahantu hose internet yihuta ariko urabona ko 22 gusa nibo bavuga ko bafite internet ihagije abandi bafungura rifunguka nayo ntigenda ntidirimuka umva ngaha rero ni ikibazo gikomeye ndumva rero nta bindi twaganira muri uyu mugoroba cyeka niba Chantal wenda bafite icyo igitekerezo ku byo twaganiriye na wundi twarangiza tugataha bo ndumva nta kindi ndumva nta wundi ufite igitekerezo reka tubasezereho turashimye cyane ko mwadukurikiye ikiganiro cyacu kibaye kigufiya ariko ntacyo bitwaye nabyo mwese abakunda radio itahuka abakunda ihuru nyarwanda mwese turabashima ko mudukurikira mukaduha ibitekerezo mukadutera inkunga nkuko nkunda kubibabwira aha tugeze aha turi ni ukubera inkunga yanyu namwe rero nimukomereze aho ngaho tumye turwane rugamba dushyize hamwe kandi twese hamwe tuzatsinda muhumure aka karengane abanyarwanda barimo baterwa na FPR ijya kunyunyuza abakene abantu bo batindinya kugikajya kubanyunyuza ibaka imisanzu basoneshe bagira gute ibi byose ni ibintu bizarangira kubera ko mbabwiza ukuri mu Rwanda turacyafite abantu bazima batekereza abaturage batekereza abantu b'intege nkeya ibyo ni ibintu tuzashyira mu bikorwa kandi ntabwo ari mu Rwanda gusa ni mu bindi bihugu byose bifite ubutegetsi butekereza abantu nk'abo mu byiciro hasi bafite ibibazo bakinda kubasoresha bakinda kubahutaza bakinda kubaca imisoro bakinda kugira gute ariko mu Rwanda rwacu ntabwo ariko bimeze FPR yamaze abantu irabasoresha ikabasonga ariko ibyo ngibyo nibyo gitoya bizarangira umunsi twasezekaye muri kera gihugu kubera ko ni ibintu biduhangakishije cyane murabona ko naho turi mu mahanga ni ibintu bihora biduhangakishije rero urumva ko ibi bintu bizacika ibintu bizagerana akarengane gahari kazajyana na FPR murabona abantu bararira bati FPR yimanye umushahara fatizo ibyo ni ibintu tuzahindura murabibona imyaka 40 ingahe yose 27 bageze ku butegetsi bakaba batarigeze batekereza na rimwe kuringaniza umushahara fatizo n'ibiciro byo ku isoko ibi ni ikibazo gikomeye cyane ibi bintu rero abanyarwanda baba bayi turabizi nabonye inkuru ivuga ibi ngibi bya internet abantu bahagurutse bavuga ati abadepite bajya mu bintu bya internet kuvuga ngo internet ntagashye kibabaza abanyarwanda ni inkuru abantu benshi bakomantereza abantu benshi bati abo badepite batiga ikibazo cy'abari abimukira yahangakisha abantu abadepite batiga ikibazo cy'umuri barinyahe abadepite bakiga ikibazo cy'ibi biciro by'ibiribwa n'ibintu by'ibanze bagaca bakaruca bakarumira ariko kibanamye abaturage abantu bakibasha kugura mituweli babuze minerivare z'abana abadepite ntacyo bavuga baraho ngaho barangiza bakajya kwiga ibibazo bya internet bati internet babona ko iki kibazo gihangakishije abanyarwanda muri uyu munota ko abanyarwanda bafite ibindi bibazo bibaraje inshinga bibamereye nabi ko aribyo bagombye kwiga mbere y'ibindi byose urumva arakangaha rero murabona ko hari icyo bita fracture hagati y'ubutegetsi n'abaturage harimo icyuho gikomeye cyane kubera ko abaturage ubutegetsi ntabwo bwita ku bibazo by'abaturage kandi ni ibintu bigaragara nyine bamwe baranavuga bati baravuga ati abadepite rwose amafaranga mu mahemba apfa ubusa mwayafata mukareba ikindi kintu muyakoresha ko ntacyo bamaze na gitoya ni uguhembwa amafaranga gusa bagera bikoreye amasanduku yuzuye ibifaranga ariko ntacyo bamariye abaturage baraguwe ubundi bagumye kugira umuntu bavuganira akavuga ati ibiciro birazamutse murebe ukuntu mwazamura umushahara murebe ukuntu mwagabanya imisoro murebe ukuntu mwagira gute imisoro ku bintu by'ibanze ibiciro ibintu by'ibanze ibiribwa by'ibanze imisoro bayivaneho kugira ngo bigabanuke abantu bashe kubyigondera ibyo bintu byose abadepite ntacyo bavuga kubera iki uwabashyizeho na FPR ntago ntibabereho umuturage umuturage si wabatoye bashyizweho na FPR bagomba kumva kukumvira uwabashyizeho Kagame niwe wabashyizeho nta bindi reka nikira ngo rero mwese mugira amahoro imana bane namwe turabakunda cyane kuri radio itaho kandi kabageme Edwari ubategurira iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho
Chago chashe kurimbura rubanda Ndavuga